gutangira ubusanga nyesi nishimiye kuza kubafasha kugira ngo mushobore kuganira muri ababyara murakuze undi ni mutoya mugerageze gufashanya mugirana inama uyu mwana w'umukobwa akure inama nziza zimwubaka imbaraga zo gukunda ubuzima no kubaka ejo hazaza heza murakoze batwibwira
murakoze nitwa Dusabe Nicole nkandi umunyeshuri
nanjye nitwa Uwamwezi Philomene nkaba ndi umumama wubatse
murakoze ndumva ufite ikibazo yatangira hanyuma noneho tugatangira ikiganiro cyacu neza
ndebe ikibazo nari mfite nashakaga kugira ngo menye hari ibibazo byinshi umuntu aba yibaza ariko nkaba nari mbonye akanya nkaba nagira ngo mbaze uwaje mu rwego rw'umubyeyi wanjye ku mateka y'u Rwanda ikibazo cya mbere mubaza ni uko ubundi mu buzima busanzwe kwicana ni ikintu kibi cyane kandi ni ukuvuga umuntu aba yagize uburakari bw'indengakamere kugira ngo abashe kwica mugenzi we none njye nagira ngo mubaze tugende ku byabaye muri uru Rwanda ese ni gute abahutu n'abatutsi bari babanyeho kugira ngo bagere aho batekereza kwica bagenzi babo b'abatutsi ni ibibazo byari bisanzweho ni ibintu byaje gutya donc nagira ngo menye ikibazo uko cyari kimeze nimba kuko njye numva ari ibintu kugira ngo umuntu ajye kwica undi ni ibintu biba byarenze ubwenge ni gute bo byagenze hari ibintu bari basanzwe bapfa nicyo nashakaga kumubaza
murakoze ibintu byabaye mu Rwanda by'ubwicanyi ibintu byabaye mu Rwanda bijyanye n'ubwicanyi urebye ni ibintu tutazi uko byatangiye ariko ugiye kubireba ni imiyoborere mibi mbere hose abantu bose bari babanye neza ariko ukuntu byaje guhinduka urebye muri make ni imiyoborere mibi ku buryo umuntu avuga ati ngewe sinshaka kuriya umututsi simushaka bituma rero apfa nabi bose birarangira ariko urebye ni imiyoborere mibi kuko kera bari babanye neza barashyingiranwaga barasangiraga bari baturanye bakagabirana n'inka mu nyuma rero haza kuza imiyoborere mibi baza kubica
ikindi kibazo nashakaga kubabaza kuri ubu ngubu u Rwanda rudusaba kwiyunga kugira ngo abanyarwanda twongere tubumwe ko twagiye twiga baratubwiraga ati abanyarwanda bari umwe bagategekwa n'umwami umwe bakavuga n'ururimi rumwe ariko nyuma nk'uko bimbwiye haza kubaho imiyoborere mibi ituma ubuyobozi bwumvisha abaturage ko batagomba kubana bagomba kwangana kandi bose bari bene kanyarwanda ubu ngubu rero badusaba kubabarira ariko mbona ari ibintu bigoye ese njye numva mwangira inama nkamenya uburyo ngomba kubana n'abo bantu kuko hari igihe ubona umuntu baramufunguye we wenda ugakora intambwe ya mbere ukamuha imbabazi ariko we mu mutima we ugasanga aracyifitemo cya kintu cyo kwica ugasanga barabafunguye wabasubiza mu buzima busanzwe ugasanga habayeho ikintu cyo kongera kwica abandi bantu njye rero bikantera ikibazo kumenya uburyo nabana nabo kandi rero ma numva njye narabababariye ariko uburyo bwo kubana umuntu agahora afite ubwoba ati nanjye ejo bazanyica
urakoze ibyerekeye kubana nabo biragoye koko nagaye nica beri kugira ngo yemere icyaha byabaye ibintu birebire ubure dufite amahirwe twamenye imana ugomba kugendera amategeko y'imana ko kizira kwica kizira kurakara kandi bizakwigiza imbere wa muntu ni muhura ntugire ubwoba ngo kubera ko ngo yafunguwe ngo kandi ejo hapfuye umuntu ubwo ubuyobozi bubirimo kurwanya abo bakigaruka kwica abantu ugomba guhumura nanditse ukamutanga imbere ukamuvugisha buryo muvugishije araraka akayoberwa ibyaha igate suriya muntu nzabihera hese kugira ngo mubone umuntu uvugishije neza ubwo rero ntabwo umuntu yakuvugisha neza nawe ngo hindukire bya buri gihe umwereke ko nta buraka rufite umwereke kukiriho neza kandi nta kuntu buke buke ya migambi mibi ashobora kuyikuramo kandi rero mu by'ukuri muri bibiliya biranditse tugomba gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda ukihangana ukagendera muri mategeko y'imana bizakwigiza imbere
ikindi kibazo nari mfite nge nibaza mbere yuko ari amahano yagwiriye u Rwanda abe uko twagiye twiga mu mateka batubwira uburyo bwa communication kera bwabagaho ukuntu ababyeyi baganiraga n'abana babo n'abaturanyi ndetse n'abandi bantu bakure ko barengaga n'imipaka y'u Rwanda bakabana n'abi Bugande aho muri Tanzania cyangwa se n'abi Burundi n'abahandi uburyo babanaga wabonaga ari uburyo bwiza kuganira bicaye ku muriro communication tuvuge wenda ari nk'inama ishaka kubaho habagaho abantu bita bamotsi kandi ugasanga abantu barakora ibyo barahinga bakora n'ibindi ariko ugasanga bwa bumwe bw'umuryango buracyabaho ariko ubu ngubu u Rwanda usanga abantu buri wese abayiruka mu bye umubyeyi yiruka ku bye umwana akiruka ku bye ugasanga bonanye n'umubyeyi kubyara nka nyuma y'ukwezi abyuka ajya ku kazi n'umugoroba agiye kwiga umwana yamusigiye umukozi ukazasanga nta burere tugira twebwe abana bitewe n'uburyo tutabonana n'ababyeyi bacu ugasanga n'ukuvugana kuri telefone nge ndumva nkawe umubyeyi wangira inama gute nk'umwana uburyo nakwitwara cyangwa se wagira iyihe nama ababyeyi bagenzi bawe kubijyanye na communication mu rugo kugira ngo tujye tubona ababyeyi tubamenye bye kuba telefone gusa tujye tunababona tubashe kubabaza ibyo dufite kubabaza banabashe no kutugira n'izo nama
urakoze muri iki gihe koko ababyeyi ntibakibona n'abana nk'uko bikwiye nko mu gihe cya kera mbese uwo mwanya ntukiboneka none rero muri iki gihe baravuga ngo wabaye n'ubandura ubugi ariko ntibivuga ko natwe ababyeyi twaterereye namwe mufite amatsiko twebwe turashaje twebwe dufite imibereho mibi dufite imirimo itari nk'iya kera igoranye cyane ubwo natwe tugiye gushyiraho akacu ariko namwe mugatera intambwe ndende kuturusha yenda mutugana icyo gihe ntabwo uzataha gutyo nkuko waje hari ikiziyongera
ndumva numva giye kubwange icyo nashakaga kukubaza icyo nashakaga nge numva wagerageza nawe ukagira icyo wumvisha ababyeyi bagenzi bawe bakaboneka kuko umwana we kuboneka ntabwo ikibazo twebwe ari cyacu twebwe abana kuko ku ishuri ugira amasaha wiga bikarangira ariko umubyeyi we aba afite ibindi byinshi yirukaho kurusha ibyo yarasanzwe akora ugasanga we nta mwanya we aherera mu bindi ariko ntagira umwanya wo guha abantu yasize mu rugo ko arijya umubyeyi aza ananiwe cyangwa se akaza wenda kubera n'umunaniro akazi wenda bitagenze neza akaza nakubwira nabi akakunyura akajya kwiryamira nk'icyubahira umwana w'uwo umubyeyi nta gupfa kumutinya kuko wiboneye
urakoze ntabwo ari bose ariko ni bya bindi bavuze ngo umukobwa umwe atukisha abandi hani abandi noneho rero ni ukuvuga ngo nibyo koko hari ababyeyi batiteye ku bana bari kumwe ahora muri gahunda ze ahora mu nzinduko sinzi inyungu azizanamo ziruta kuba yavugana na wa mwana ubwo ntamwe ni ukugerageza kandi ubu utazamubaza ngo ukeneye iki akiburira igisubizo ni ukwihangana dufite ubumuga bwinshi dufite imibereho tubuze ahari gahunda nuko gerageza ni mukiri bato mutaragira mutaracika intege nkatwe mukatwegera
umwana ari kugenda akubaza ati ese babyeyi mwaduha umwanya mu gihe gitoya mufite tukaganira urumva umwanya umwamubonera umwawubona hanyuma mwereke ukuntu uwo mwanya waboneka
murakoze umwanya waboneka yenda ndumva utaza untunga umbwira ngo ndagushaka bitewe n'imirimo myinshi disike dufite zimwe bya kera wanteguza ukambwira uti tante ku cyumweru kwa kangahe nzagusura uzaba ufite umwanya cyangwa ntawe ndumva icyo gihe ntaguhakanira ngo nta mwanya izindi nyungu nazihagarika ntategereza izawe
mbese nakahe gaciro uha ikiganiro hagati y'umwana n'umubyeyi uko uyu mwana ntafite se ntafite na nyina ntabandi bavandimwe afite ni wowe afite nakahe gaciro uha ikiganiro muzagirana barakwifuza
yego agaciro tuzagirana byayo byose tuzungurana ibitekerezo bizima ntabwo ari bya bindi bya kera tuzungurana ibitekerezo bizima kandi tubigereho mu kwihangana mu bwitonzi rwose numva ari nta kizatuma tutagera ku cyo twaganiriyeho
icyo numva icyaba cyiza ibyo ari byo byose kugira ngo uhe umubyeyi proposition nk'iyo ni ukuba wamubonye ukaba wabasha kumuproposa ngo samedi cyangwa dimanche tuzabonane tuganire ako ikibazo gyewe ushobora kuba utacyumvise neza ndavuga hari igihe nk'umubyeyi aza we wavuye ku ishuri uricaye uramutegereje noneho araje nako kanya ntukabonye byibura ngo umuhe proposition aje ananiwe ntanariye aciye muri salo yinjiye mu cyumba aragenda araryama nawe iyo ubonye uburyo aje ananiwe n'uburyo abaciyeho hari iyo utagira imbaraga zo kumusanga nge rero ndumva icyo nagusaba nyuma y'inama wagiye ungira ari ukumvisha abandi babyeyi bagenzi bawe byibura yanava no ku kazi akirengagiza umunaniro kuko aba yananiwe bitewe n'umurimo akora n'ubwenge bwe n'umunyeshuri nkanjye wiga nanjye bitewe n'ibyo mwarimu aba yangishije nanjye mba nananiwe bitewe n'ibyo niga na kapasite y'ubwenge bwanjye uko bungana ndumva hatagiye habaho icyo kintu cyo kwirengagiza umwana umve ko ibyo wirukaho ari byo bifite agaciro kanini kurusha urubyaro byibura twe twifuza ko ababyeyi byibura bajya baduha byibura nk'iminota nk'itanu tukabona n'uburyo dutanga ayo maproposition cyangwa ibyo byifuzo kuko hari naho n'igihe umuntu agira icyifuzo ntubona uko kimubwira par exemple nkatwe tuba muri interna hari igihe umubyeyi aza itangira ry'amashuri riregereje akaza ananiwe akaza akakubwira ngo ejo akira amafaranga ejo uzajye kuri banke cyangwa se akaza kuzaniye bordero ibikoresho ubukeneye ntago yicara ngo akubaze ngo ukeneye ibihe akakubwira ngo wandika agapapuro k'ibikoresho ukeneye ukore totali we araza akareba ibikoresho ukeneye totari akaguha amafaranga akakubwira ngo urugendo rwiza muri make ugasanga nta mwanya uboneka ndumva ibyaba byiza ni ukutubwirira ababyeyi nk'amwe babyeyi bandi mukagenda mubakangurira kuko njye ndavuga mu mwanya wanjye n'uwa bagenzi banjye mukabakangurira byibura bakajya babizirikana naho wenda atafata igihe cyo kutuganiriza cyane ariko byibura yagera mu rugo akavuga ati ntawe afite igitekerezo cyangwa icyifuzo kugira ngo tubashe natwe kuba twabasaba ngo wenda turashaka kuganira bizagende gutya ndumva ari byo byaba byiza
murakoze icyo ni igitekerezo cyiza cyane harimo abana kuko bashobora kuba bamerewe gutya none ikintu nkwemereye birasaba yuko natwe ababyeyi tugomba kujya tubonana tukabazanya n'ibibazo by'abo bana dufite noneho twakumva ko hari ikitagenda neza tukabakangurira kujya bavugana n'abana cyane cyane nk'abana biga koko baravunika barahangayika icyo rero nanjye ngiye kugikangurira abo mama bagenzi banje cyane cyane abafite abanyeshuri kujya yumva neza ibintu akeneye mu kujya ku ishuri ubwo ndabikwemereye natwe no gushanya ku mwanya natwe tukabonana ubwacu ababyeyi tukaje no ku kibazo cy'abanyeshuri dufite murakoze
ndumva byari byiza kuba mubitwemereye byari byiza kuba mubitwemereye ko muzabikangurira abandi babyeyi bagenzi bacu abandi babyeyi bagenzi banyu ko muzajya mutumva twebwe ababyeyi ariko twifuzaga ko nyine ibyo bintu ndumva mubikoze byaba byiza kuko hari n'ibindi byinshi tuba tubakeneyeho akenshi twumva amakuru kuri radiyo ariko tudashoboye kuyisobanurira ugasanga n'ababyeyi baba bayakeneye ako ugasanga bayumva bonyine ntitubabone ngo tubasobanuze ibyo dushaka cyane ni uko ababyeyi bagenda batwegera tukajya tubasha kubasobanuza hari byinshi mu buzima umuntu aba yibaza atabasha gusobanukirwa mujye mudusobanurira
mikori uyu munsi wagize imana ubona mubyara wawe ukuze kandi biragaragara ko ufite utubazo twinshi mu buzima tumwe muri utwo tubazo ni ukugira ngo ababyeyi bashobore guha abana umwanya bashobore kuganira ikindi nanone ni uko umwanya basaba ibisobanuro bimwe na bimwe ku myitwarire yanyu mu buzima none rwose uyu mwanya wawubonye mupfusha ubusa uracyasigaranye iminota 16 ngaho mubaze kuri ku mutima rwose ukimubwire mubaza gusobanurira guhanure mbese
njyewe icyo namubaza kera abanyarwanda bajyaga babaho bakagira uburyo bakora kandi bakabaho kandi bakanabonana ntago njye nagira ngo nsobanurire uburyo abantu ubona bari bizi ukabona donk ntago umwanya uboneka nashaka kumubaza nk'umuntu mukuru uwo mwanya ujya he uburira hehe nabyo mba mbona ari ikibazo kuri njye
mubyeyi arakubaza ati mbere abantu babonanaga n'abana babo bagahurira mu murima bagahurira ku nkono batetse bakarira hamwe ku mugoroba bagataramana bakicarana umubyeyi agakurikira ibibazo by'umwana we ndetse byanakomera ngo akamujya akamuhereza no kwa nyirasenge yakosheje kugira ngo agende amuhanure none se ubu ngubu uwo mwanya bawushyize hehe
murakoze twabyita ko n'imyumvire itari myiza nayo ishobora kuba ihari kuri twebwe ababyeyi twasigaye namwemereye yuko natwe ubwacu tugiye kwikangurira kujya tubonana tukibutsanya ibya kera tubarusha noneho tukazagira igihe namwe tubonana namwe mukaduha ibibazo nk'ibi koko tukabasobanurira kubera yuko hari nk'umuntu umwe biragoye kugira ngo asobanure hari igihe baba batabizi neza ariko twabanje kugira ikiganiro tukabisubiramo dushobora gusanga tubahaye amakuru nyayo mukayafata ko ari nyayo
ikindi kibazo nari mfite usanga niyo twabashije guhura n'abantu bakuru tuvuge wenda ku bigendanye natwe b'abajene ku kintu kijyanye n'imyidagaduro imyambarire imitekerereze akenshi usanga tudahuza n'abantu bakuru usanga bahora bavuga ngo abubu iby'ubu ndumva ibyiza cyo nagusaba donk nk'ikibazo mfite ni kubera iki muhora mvuga ngo abubu ngo iby'ubu kandi buri generasiyo igiye ibyabo mu gihe donk cyanyu mwebwe abantu bakuru mwambaraga ibintu binini twe tugendana n'iterambere ririho ibisohotse mu nganda nibyo twambara namwe ibyasohokaga nibyo mwambaraga mwagiraga amamodere yanyu ariko usanga abantu bakuru kuri iki gihe ikintu kibashishikaza ni ukugaya ibintu by'urubyiruko rukora ni iki kibatera ibyo bintu kuki mutumva ko nimba isi igenda ihinduka hakaba iterambere ko kera mwabonaga umwanya bitewe n'imirimo mukora ubu ngubu kugira ngo umuntu abone umwanya abone agire ubuzima bwiza nuko aba yakoze cyane nge ndumva nabyo nicyo ngicyo nakibabaza murakora cyane mukumva ko nyine aho isi igeze mugomba gukora cyane kugira ngo mubeho none ubu ngubu twebwe turakora natwe ibyaho isi igeze kugira ngo dukomeze tubeho ugasanga abantu bakuru bagenda batugaya ngo iby'ubungabungu ngo bambara nabi ibyo bintu byaba bituruka he
ibyo bintu harimo abantu benshi bagendera ku myumvire cyane cyane nk'ibijyanye n'amadini hano ko amadini yabaye menshi ataramwe ya kera hariho abantu rero bitwaza ngo amadini ngo nimba mbonye umwana wanjye yambaye mwene umeze gutya kubera rya dini asengamo ari bimubuze ariko urebye ni imyumvire mikeya ubundi bavuga ko icyaha kiva ku mutima nta yindi nyama ikora icyaha kiretse yo ku mutima wabyambara ariko utagamije kuvuga ngo harimwo guhamagara niko nabyita rwose njye numva nta cyaha kirimo kandi nakwemere ko njye gukangurira ababyeyi bose buri kibazo cyose umwana afite tukakigaho tukabona igisubizo namwe tukayatubona namwe tukababwira uko ibintu bimeze
umwana yakubaza atese n'igihe cyanyu abubu bari bariho
nibyo ni ijambo kuva na kera ryari ririho ngo abubu ngo abubu ubu rero noneho ko babishyira no mu bikorwa ngo imyitwarire nk'isi nishaka ngo sinshaka ibitaramo nk'ibi ngo sinshaka imyambarire nk'iyi ahanini navuga hari ngo nta madini twabonye andi abitubuza cyane cyane nk'ibijyanye nk'imyambarire murakoze
njye numva ikindi kibazo wenda mfite kukubwira cyangwa se icyo icyifuzo mfite kukugezaho nuko wenda ku giti cyawe ufite gukangurira abandi babyeyi bagenzi wawe nabo bagahindura imitekerereze bakumva ko twe dukora ibijyanye n'isi tugezemo nabo kandi usibye myambarire batugaya cyangwa ibitekerezo nabo bagendana n'isi aho igeze buri wese aba yiruka ku isi ngo itamusiga njye numva babakangurira kutajya badukondana cyane kuko umuntu urebye akenshi yambara umwenda kuko wishimiye agakunda ikintu kuko kimushimishije ibyo ari byo byose bitewe n'ibi bintu u Rwanda rurimo rwo kubana rwo kugirana ubumwe n'ibindi bihugu ntago tuzabyina ibinyarwanda gusa ngo tuzabashe kumvikana n'abantu bo muri East Africa ni ukuvuga tugomba kumenya n'indimi zabo tukamenya imico yabo kimwe n'uko nabo iwabo hari ababyina wenda tuvuge nko muri South Africa hari ababyina ibizuru ariko hari nabo igihe kizagira nabo bakajya biga kubyina ibinyarwanda njye rero numva mutajya mutugaya kandi akenshi tubikora kugira ngo dushimishe bagenzi bacu ntago tubikora kugira ngo mujye mwumva ko nta kindi kiba kibiri inyuma ni ukwishimisha kandi umuntu abayeho nta byishimo agira ntago aba akiri umuntu ndumva ari byo mwadufasha nko gusaba nk'umubyeyi wanjye simbisabe jye nk'umwana gusa nawe ugira uruhare mu kubyumvisha bagenzi bawe na leta ikajya itanga ibiganiro ku maradiyo kugira ngo babashe gusansibiriza abantu bagende bahindura imyumvire tubashe kumvikana
yego urakoze ibijyanye n'imyidagaduro y'abana hari igihe umuha uburenganzira ijana ku ijana ukabona ejo ukuyemo ibibazo
wamubwira ibyo bibazo noneho ukamuza no kumubwira imbaraga zo kubitsinda barazikura ibyo bibazo byaba ibihe azahura nabyo ese azabitsinda ate imbaraga azazikuraye
ibibazo uretse umwana akidagadura ijana ku ijana nashatse kuvuga harimo abana bakuramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo abana babikuramo gutwara inda zidafite ba nyirazo harimo n'icyo cyorezo cya sida ubwo rero kugira ngo byirinde rero nico nakwemereye yuko tugiye gukora ibiganiro n'ababyeyi bwacu kugira ngo twige no ku kibazo cy'abana imyitwarire bafite tujye tumenya uko tubahanura tubatwara murakoze
gusa njye mbona aho ikibazo kiri ababyeyi akenshi badushyiraho amakosa ariko wareba ugasanga amakosa ni ayabo ntabwo ari ayaca abana iyo umubyeyi atakuyoboye ngo akwereke ngo se mwaba mubonana rimwe mu kwezi ibintu byose ufite mu mutwe ntabwo ariko wahita ubimubaza bisaba presence nyinshi kugira ngo nimba ntekereje aka kantu mpite nkamubwira kuko nimba tuzabonana nyuma y'ukwezi ntabwo nzibuka akantu natekereje repremi ugasanga kuko tubura kontorore tukabura donc ntabwo aribo badufatira amadesizion ako tukabura abatwereka uko tugomba gufata decision tuzifata nabi tukazifata uko twishakiye ugasanga ababyeyi bahora badukondana kandi amakosa ari ayabo
nikori wowe ndabona ufite ibibazo ariko n'ibisubizo ushobora kubigira wowe icyifuzo wifuza ku babyeyi ni ikihe kugira ngo kuzine wawe azakiteho imbaraga urumva zabiziye kugira ngo
ubake ejo hazaza imbaraga jye numva naba nteze ku babyeyi n'izi ni presence yabo ku kuba disponible nkababona kuko hari igihe mba mfite igitekerezo nagitekereje ku bwanjye kuko ari jye mba nagitekereje njya priorite nini nkumva ko kuri jyewe gikonta ariko we ashobora kunganiriza akaza kunyereka akantu kari kashe kandi kari très risquant ntawajye nabona ko ako kantu yakambwira nkagakosora ako iyo mbitekereje jye jyenyine simbona ubingiramo inama mbitekereza umwanya bigahita bishira ariko iyo anganirije akambwira ati wabitekereje ariko aka kantu ntago ariko ntikagenda ugakosore niyo ngiye kuryama mbitekerezaho nkavuga nti nibyo koko aka kantu gashaka kuntera iki kibazo iki n'iki nkaba nanagakosora
yego urakoze ngiye gushyiramo akete mu mwanya nari mfite wose wo kutavugana nawe ubu ngiye kongera igihe cyo kuganira nawe bihagije ku buryo nta kibazo kizavuka ngo kirare mu buryo tugishakira igisubizo kizima
njye ndumva noneho icyanyuma navuga ni icyifuzo nsaba ababyeyi bose muri rusange na leta y'u Rwanda abanyamakuru batanga ibiganiro bitandukanye abanyamakuru ba animasiyo bakajya bakangurira ababyeyi kwegera abana babo kuko usanga ababyeyi baratunenga cyane banenga imyitwarire y'urubyiruko ariko akenshi iyo ngiye kureba usanga baradukondana cyane ariko usanga ikibazo principale donc source y'ikibazo usanga akenshi aribo ivaho ndumva rero dukeneye rwose affection iri très rapproche kuko ntibiruke ku bindi oke babyirukeho kugira ngo tubeho ariko natwe batubonere umwanya ndumva icyo ngicyo ari cyo cyifuzo cyanjye
yego nibyo ubwo mu bihe tuzaba twabonanye twese icyo nacyo nzakibibutsa kuko hari ababyeyi batameze neza nabyo murabibona ahora arwaye ubwo urumva iyo umuntu arwaye nk'ubu ugenda iheraho n'uburanyumva ko arwaye mfite ikibazo mu mutwe cy'amatwi sinumva igihe rero byafashe ukanyifuza kuri uwo munota niyo mpamvu nakwemere ngiye gushaka ababyeyi benshi twe ku kibazo cy'abana bacu noneho nubwire tunagukeneye nafashwe n'arwaye nshake abantu bazima batarwaye nkanjye muganire kandi uhakure igisubizo kizima ibyo nabikwemereye uretse ko hari ababyeyi twabaye ibimuga duhora tuniha ariko si twese tugomba kwishakamo abantu bakiri bazima no mu mutwe hazima n'amatwi yumva agasobanukirwa ikibazo cyawe akagusubiza nibyo nta bindi murakoze
ikore uranyuzwe
ndanyuzwe
shimira umubyeyi wawe hanyuma
kumushimira kuba yemeye kuza anarwaye gikurijya n'inkunga ikomeye kandi Imana ibimuhera umugisha.
Yego nawe urakoze nk'umwana wanjye umbwije ukuri. Ukaba uhatuye ibibazo ufite. Yewe nta bitekerezaga kubera ko nari umwe. Ubwo ngiye kubikangurira abagenzi banjye ku buryo icyo kintu tugomba kugishyira muri gahunda ko hari igihe abana badukenera nubwo turwaye turi ibimuga ariko dushake mwe abazima bajye baza muganire. Urakoze nawe.